what's up? This is Leo Pidiogis, and you're now listening to The Rise of Istrato.
So, Istrato means to me family. It means love. Because yonke into iqala phekase, and isaphulo uzoyifumana phekase. Uthando lomanyana uzolifumana phekase. Abantu they will never turn
off. It's the switch up, baby.
Yo, kini lo mdan. Hey, wenza kanjani? Hey, kini lo mdan. Lomdana nimbone izolo wangtela ukuba nimtande namhlanje. Kodwa nithanyo ke lono kutheni zucinga ngantola nje kanje. Kange nipoze maseko ndivele ndafuma na baby masambe. Shimu nigiri namhlanje, ene zomnika namhlanje. Lomdana nimbone izolo wangtela ukuba nimtande namhlanje. Kodwa nithanyo ke lono kutheni zucinga ngantola nje kanje. Kange nipoze maseko ndivele ndafuma na baby masambe. Shimu nigiri namhlanje, ene zomnika namhlanje. Yazi zimeta zingami kanjani, yonke izimeti zinfuna abantwana. Wesiye ekhaya banibuza ngomtshato, hayi kancane kanimele ngomfazi. Yo, asoze unibone, no, soze unibone ndibetha uraw. Okay, ke ndiqok, ha, ndivele ngengomso ndivuke ndisole. Ndiguqe ngedolo ndithandaze ndicele imayithi ngakulinge imithi elincusa. Yo, ayankorid, yo, eqonda idrama yomama wenqusa. Lo mntana ndimbone izolo wangicela ukuba ndimtande namhlanje. Kodwa ndinganywa ke loo nto kutheni ezocinga ngandithola nje kanje. Kange ndipoze maseko ndivele ndavuma na baby masambe. She wanna get it namhlanje, and izomnika namhlanje. Ngathi kuyafiwa namhlanje, ngathi ziyabila namhlanje. Kumele ndijonge isidwadlo lobhathi neskiphe ndisinxiba namhlanje. Sinifuna umjolo namhlanje, andifuni kwamgowo namhlanje. Ndiyamazi ukhanye xa ndela uzosnapha ipicture ayiposte namhlanje. Yer, hayi kunzima, yo, hayi kunzima ujola ekapa. Namhlanje usegasi, ngomsebhaklenza, yo, hayi kuyahanjwa. Funa nimtane namhlanje, tena nindeshi funa nibambe silahle. Yo, vele nikhata nikujule phezulu ndiphinde ndigangapho phandle. Lo mntana ndimbone izolo wangicela ukuba nimtande namhlanje. Kodwa ndincanywa ke loo nto kutheni zucinga ngandithola nje kanje. Kange ndipoze maseko ndivele ndavuma na baby masambe. Shimu nigiri namhlanje, and izomnika namhlanje. Lo mntana ndimbone izolo wangicela ukuba nimtande namhlanje. Kodwa ndincanywa ke loo nto kutheni zucinga ngandithola nje kanje. Kange ndipoze maseko ndivele ndavuma na baby masambe. She wanna get it namhlanje, and izomnika namhlanje.